Country Busy Tea Boy. You know what time it is.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Let's go.
Sininga kone kusi ya ulila and pretendo is right. No way, no way. Sininga kone kusi ya ulila and pretendo is right.
Ni makukali fya mtima. Ela sometimes na nani maziwa. Ela uga kuya chikongo na hime chumani kila. No wonder se ni mafuna kulekelela. Ni mafuna je ulipa mbali yanga.
Like that usekelela. No mafama fight fight.
Ndawa iwe wamilila smiling.
Like that usekelela.
Sininga kone kusi ya ulila and pretendo is right. No way, no way. Sininga kone kukusi ya ulila and pretendo is right.
Best thing to me is your happiness. Love unde kupila ni careless. Unyonza kumuti manga magnet. I don't care anga wamone mo madness. Yeah, yeah. Baliwe pena ndi wakuleka. Shifu lagu kuchena. Yeah, yeah. The way it hurts me kukuona mumi sozi. Yeah, yeah.
From ZHitsPromos.com.